dancehall king again with a new style. Good enough.
Amunda video kwa mgambe mwetaka, sulima mwetaka, atenga sisaka.